tunapewa, tunapewa hapo mara kadha. Na mabinti wamejaa kama basi baba. On my laps, baba. Here's a bottle, let me see you go low. Hit the throttle, baby, gas pedal. Tingisha, koma sa, no time to waste. Chini ya meza, then wind your waist. Ha, hands in the air, pewa, pewa. Bado make it rain, grab an umbrella.
Hands in the air, pewa, pewa. Bado make it rain, grab an umbrella.
Chini ya meza, 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 chini ya meza,
Lamelewa
hapa kwa ba. Cheki vile ana wigo hizo haka bala. Haya punch with my style, you know the bounce kwa ba. Mina ito bombsy, yeah, yule jama. Unapewa nini shorty, yeah, ito wita. Leo unapata kile unatataka hapa. Lakini juni na wife kupit hashama. Chini ya meza, furahia mama.
Hands in the air, pewa pewa. Bado make it rain, grab an umbrella.
Hands in the air, pewa pewa. Bado make it rain, grab an umbrella.
Chini ya meza, 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 chini ya meza.
Lamelewa
hapa kwa ba. Yeah, dem akitaka anatisha jamas. Kwenye box wana four kivi easy fala. African Superman hawajui baba. Baby girl over there, come closer kita. Keep it hush, nina wife misitaki bala. Chini ya meza, sita mind mama. Keep it low, who gonna know, hii ni siri ala.
Hands in the air, pewa pewa. Bado make it rain, grab an umbrella.
Hands in the air, pewa pewa. Bado make it rain, grab an umbrella.
Chini ya meza, 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 chini ya meza.
And go, Chilia, Meza, 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 Chilia, Me